Ngimina ngini muhamba kulwela. Katele kana ni muhamba kulwela.
Tonkanono
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 katele kana ni muhamba kulwela.
Tonkanono katele kana